Umculo othobayo ngelamachaqo Awaiting Ministries uyakhula kwamagama. Babu Zondo ose South Africa okwamanje akusitshele ngembala leli qembu
eUvel SDHH, kanti ke iqembu lethu futhi lizele si-based kobulawayo eMagogo West Seventh Day Adventist Church. Siqale ukucula umculo ngo-2007, sesiphushe iminyaka phose ewu-17 sikuministry yokucula.
Umculo lo omnandi kangaka uthiwani, njalo ngubani oloba lezi ngoma?
Umculo lo esiwuculayo thina umculo wesabatheni nje, gospel, classical gospel esabatheni. Sicula kakhulu on stage live emabandleni, sihamba sicula whenever invited or whenever we have programs. Obhala izingoma lapha esiziculayo yimina uMbekezeli Zondo, uMrs Nomathemba Ncube, ezimbili na khona phana siyazibhalela eziningi.
Maningi amaqembu acula esabatheni, pho kungani linalehlukene lamanye, njalo abantu balithanda kakhulu Zondo?
Amaqembu akhona lapho ase azokucula ahlabele ingoma efanayo eyodwa. Sinama experiences wethu esihlangabezana nawo ngalesi sikhathi lapho esingathi uNkulunkulu uyasebenza empilweni zethu. Kwesethu isikhathi abe sesinika iculo, asinike ingoma yokuthi ngihlabele ngalesi sikhathi, so that singabe si-relya engomeni leziyana ezakudala kuphela, kanti ke uNkulunkulu uyasisebenzisa nathi.
Wow, wazomnandi-ke umculo, pho amadlala de mangaka e-Awaiting Ministries. Khona-ke umculo wenu utholakala ngaphi?
Sinama-albhamu amathathu. Umuntu angasithinta lapha e-South Africa +27 83 591 1610, apho kobulawayo +26 377 512 2515. Asikhona kuFacebook naku-Instagram Awaiting 07. Kanti ke njalo umculo wethu namavidiyo atholakala ku-YouTube naku-Spotify. Yabona,
singena kumpela sonto ngamaphimbo amnandi besileqembu le-Awaiting Ministries limelwe ngumbekezeli Zondo kuhlelo Woza Woza Friday. Sabatha elihle kini lonke, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Oh, yes, it's a good thing. Thank you.